CSE.
Nilikuwa 16 na my comrades kutoka Mesti back in the days vijana 16 na tuko Westi back in the days vijana 16 na tuko Westi
West, trapping East of the West trapping East of the West trapping East of the West go trapping. East of the West go trapping. East of the West trapping. Kafuta na mali baki. Mali safi lazima ni trapping. Tuna trap hadi CBD ndani. Shida mingi na madwa na nguai. Mtu kutwa na mada majanki. Manjeke ni kensi service. Mali nasonga ka vaccine.
Plug uwasha king game niko West ni makali na mroro wa mi. Tag ni pige kwa jegi. After kubleki ni mboto kwa mneti. Mboka na piga ka daily. After kuseti ni forms za kumedi. Wada na tepa viplenty. After kichoki na tema si daddy.
Hizi ni obsessions. Ni lol institutions. Nika gain lessons. Niko busy kwa rotation. Keep it easy macho check jana zaza nation. Kalesa bila senke kiki. Kilo kilometer nikikosa ma Ferrari. Nilidishi sembe kitu kilo mbili na kadhufu kama yae.
East of the West trapping. East of the West trapping. East of the West trapping. East of the West ko trapping. East of the West ko trapping.
Zogo kizusho na mezo, niko na mbogi mekawia mengo Mimi kiboy na lengwa, ikibamba tunadingo na stingo Supa ni mwenye maringo, kama hasuku ni juwa na kilo Chapa zuradi ya mzigo, ukidai na kina makilo
Miawa ni azani, nilinvest go the city, na kina mediko Uliza Alexo, aliba ya Alexa, na misi na kakitu Niko kwa pitch top scorer, nilizoza hat-trick, mini vigilante My Taliban wife ni mkora, kipika ni mselfish, hakunonga mabakshish Mbwe wakonichi, Nilikuwa 16 na my comrades, kutoka Mesti, Back in the days, vijana 16, na tuko Westi, Back in the days, vijana 16, na tuko Westi,
East of the West, trapping East of the West, trapping East of the West, trapping East of the West, go trapping East of the West, go trapping,
Mbwe wakonichi, Nilikuwa 16 na my comrades kutoka Mesti back in the days vijana 16 na tuko Westi back in the days vijana 16 na tuko Westi
jegia shika achana na mimi sisi wataja sutrap sana wale utatumu mama boy alisema nacheza na rani ati alicheki tu trap hapo nje kwake na kilo
Sasa alirukia trap walipata karai chini ya meza picha yo proof boza likuwe mesundwa kwa roof rada ni clean rende ni wrong walcheki screen wakaitisha receipt uzuri miuche za kiji ngori ni ngori receipt ilikuwa kwa pori libaki mamblina wasemange sorry
mbwe wakonichi nilikuwa 16 na my comrades kutoka Mesti back in the days vijana 16 na tuko Westi back in the days vijana 16 na tuko Westi
East of the West trapping East of the West trapping East of the West trapping East of the West go trapping East of the West go trapping East of the West trapping East of the West trapping East of the West trapping
You need people like me so you can point your fucking fingers